shida na wewe. Nipendo si nipende mimi, sina shida na wewe. 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 Sina shida, sina shida.
Tonight, you do need to be done as you see tonight.